Aoleno, aheme ali ke me kauakea. Onia lele kau iki ikamalie. O kapamaia kamakani kohola lele. Kai halulu ike alo Noe uakea ohana, oa pili o kamalualua, elua maua ikapiko, ikolu ike Kahaimaia kanalu o keanini, kainehe ika ili o vaikaloa. Haina ia mai anakapuana, aoleno aheme alike. Kauakea, noe noe uakea.